Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri owa Buganda asiimye obukulembeze bwe mu kutumbula enteekateeka z'ebyobulamu obw'abantu naddala mu kwanganga akawuka akaleeta mukenenya ekirwadde kya nnalubiri n'endwadde endala mu Uganda. Mu lukungaana olw'omulundi ogwokuna olwa Test and Treat Africa Conference olwabadde ku Speak Resort ya Munyonyo mu Kampala olunaku lw'ejjo, Kabaka Magulu Nnyondo yasiimiddwa olw'omulimu ogw'ettendo gw'akola okutumbula ebyobulamu ng'ayita mu nteekateeka ng'emisinde gya Kabaka oba Kabaka Birthday Run egiwagira okulwanyisa mukenenya ekirwadde ky'okutonya oba fistula ekirwadde kya nnalubiri n'endwadde ez'omutwe. Omulangira Henry Kayondo ow'Obwakabaka bwa Buganda ye yakwasiddwa n'atengula eno ku lwa Kabaka wakati mu kunnyikiza enkoligana etumbula ebyobulamu nga okwekebeza endwadde wamu n'okulaba nga nate zisuulibwa mangu ddala n'okufuna obujjanjabi amangu.